lelema banjani lababa awuye lelema banjani lababa awuye lelema banjani lababa awuye lelema banjani lababa awakola namba chubutin katawe awakola namba
Abakola namma chubutin ketawe abakola namma